wange bamutwala nsula nkaba omwana wange bamuba kale mama omuntu wange mwamutwala basajja omwana wange mwamuba nsula nkaba ekyana kyange mwakitwala basajja ekyana kyange bakitwala.
Solanca.